let this be.
Rico G.
Twisted Genius, baby.
Hey.
Guys.
Try. Ninaifanya kama injera.
Win.
Another win. Ninaifanya kama injera. Kama Collins injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera. Wekelea kama injera.
Try
ingine, ninaifanya kama injera.
Win.
Another win, ninaifanya kama injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera. Wekelea kama injera.
Ni boogeyman anakuja kama nightmare usiku. We unajiona kama umefika na ni try unajaribu. Minko ndani hadi kwa settings, wanasema naziharibu. Kwa marapa bonga uchafu, utapata niko karibu. Na sina shuku ya kwamba vita zangu tazigarimu. I'm nice, ebu waulize, watasema mimi karimu. Na sijali kauni pendi bora kazi yangu heshimu. Life haikunipa pineapple ili nipatia mandimu. Eti wana be generali ile hizo ngoma zake ni fili. Na ni trash mbona ni fiche kwani tena hiyo ni siri. Kani punchlines unataka hautasonga roundi ya pili. Legendary ajabu miyanyi wanaisema kama hadithi. Saizi bigger better and badder neka chungi
badder neka.
Kwa hivyo kama wewe ni hater utazidi bado kukonda. Na mistari kwangu zawadi si kuiforce ama kuiomba. Kama shidi mimi mchokozi ukinivuka mbaya na gonga.
Try ingine ninaifanya kama injera.
Win.
Another win ninaifanya kama injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera. Wekelea kama injera.
Try
ingine ninaifanya kama injera.
Win.
Another win ninaifanya kama injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera. Wekelea kama injera.
Nilianzia from nothing say napanda ka elevator. Savage kuniona itabidi tu amesepa. Macho yangu kama ya Viking na ni raisi pia kukereka. Rappers now kunijaribu wanazidi tu kuteseka. Saizi focus yangu waisongi kama sniper mini corrido. Niko chilled out na body kwa sasa nimeko. Kosa kiko, story zina chacha nani mbaya. Nani lidhwacha mafans buda waseme sio kweka chocha haziko. Natambulika na vets we soprano, bado zako jokes. Na yo biti na kukaba usikatai kubali choke. Ni game sasa na imada neka kila kitu unlock. Kawe hater meza madawa ama upunguze the talk. Sijai enda kwa mchawi ni maombi kwangu na kazi. Na goda jaini angusha nona future yangu tu wazi. Now they all over my case hata kushinda paparazi. Haina no mango manangusha utadhani ya ni kamikazi.
Try ingine ninaifanya kama injera.
Win.
Another win ninaifanya kama injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera. Wekelea kama injera.
Try
ingine ninaifanya kama injera.
Win.
Another win ninaifanya kama injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera.
Kama
Collins injera. Wekelea kama injera.